wanda, ni den wanda, aka T.O.T.
Naughty brother,
Jomi Jomene.
Kani msupa, wana mini mlenge, pesa na kusuke, tabidi ni mjenge. Tiu ni msupa, mina mkuu.
Bitch ya jakaranda.
Kani msupa, wana mini mlenge, pesa na kusuke, tabidi ni mjenge. Tiu ni msupa, mina mkuu.
Itadia, nampenda siwezi kumuachilia. Kuna wengi kwenye fenzo na mtamania. Si kwa sura ni tabia na menendo pia. Domana hii wimbo na mimbilia. Nikitaka na mkimbilia. Kifloria mliro sitolia.
Kani msupa wana mini mlenge. Pesa na kusuke tabidi ni mjenge. Tiu ni msupa mina mkuu. Mina mkuu. Mina mkuu amilia. Kani msupa wana mini mlenge. Pesa na kusuke tabidi ni mjenge. Tiu ni msupa mina mkuu.
Zinake ni jina melelewa 254 baroni in China. Ketepa kerichoti yuku naga China. Sindu vena strong tie nye shikari haina. Ananijua from within jinangu ni maina. Mudunga mameja bizna lenga the maina. Love yake ni guarantee mumu itaga die hard. Ata stick to na me forever daima. Time wonder hey I guess tuna wanda. Kama leni na visik mimechoka kuranda. Historia kuwa manga italeta blanda. Kutona kamdutu dani ya blada. Back to my baby boo baby come karibia. Pana kuja na ngangume bi you can carry. Barua I wrote to you, so I'm fucking verse 3. You are sincerely, of course, Joe Minji Puka.
Kani msupa, wana mini mlenge. Pesa na kusuke, tabidi ni mjenge. Tiu ni msupa, mina mkuu. Mina mkuu, mina mkuu amilia. Kani msupa, wana mini mlenge. Pesa na kusuke, tabidi ni mjenge. Tiu ni msupa, mina mkuu. Mina mkuu, mina mkuu amilia.
Like falling in love, I feel so right. Like having a queen, I feel so royal. So how can I forget about the little things we did together? How do I let her go? She know I'm meant to be together. Every day, every night I think of I'm getting sick. Sometimes I wish I tens I want to hold her day. Morning like she knows I'm in inside the bottle last off. Especially the days that I sneaked her out and the days that I took her out. I could do whatever she wish, she know it's alright. It's a love in the air, see naughty I'm there. If you thought it's Jaguar, even me I'm flying. It's love in the air, see naughty I'm there. If you thought it's Jaguar, even me I'm flying. I'm flying.
Kani msupa wana mini mlenge. Pesa za kusuke tabidi ni mjenge. Tiu ni msupa mina mkuu. Mina mkuu. Mina mkuu amilia. Kani msupa wana mini mlenge.